jema milo. Uko fresh, uko po. Nimependa ulivo vaa, ulivo ngaa, ulivo pose. Kwani jina lako nani? Uko na nani? Kivuta kiti karibu, kuna ubaya gani? Mindo yule gentleman na chess machapa. Leo niko single boy na cruise kwa mita. So what's up ma? Usbaki kwa mata. Kula ride, njotu roll, kibongo superstar. Kula run, njotu ball, twekisha bambata. I wanna know your name before I give you a game. Look at me in my eyes, yo, don't you feel the shame? My paparazzi maumbea, you don't give a damn. Uko na mimi A-Town, ndani ya nyumba now. Wanaokudate, wanaokutaka, wote achana now. Ainanga kwere, wala kwikwi, mindo mbaya wow. Hey, get money, spend money, tu wapige bao.
See love.
Shasema toka kuja. It's get a little freaking with your sugar. So I gonna roll with you tonight. Yeah, no shani weza. It's but I'm in your makeup in your take it teza. Kama tia taratibu bembeleza. I'm gonna hold it closer, closer.
Take over na mi kwako kama mgonjwa na dozi nimesha over. So please come closer to home, u sleep over. Game yangu taratibu ainanga ma hang over.
Records, records, records.